Exodus 13, verse 1. UJehova wakhuluma kuMose wathi, verse 2. Ngahlukanisela wonke amazibulo, konke okuvula isizalo phakathi kwabantwana bakaIsrayeli, kubantu nasezinkomeni, kungokwami. Verse 3. UMose wayesethi kubantu, khumbulani lolusuku eniphume ngale eGibhithe, indlu yokuphila ngokuba ngesandla esinamandla uJehova nikhiphile kule ndawo, akuyukudliwa sinkwa esivutshelweyo. Verse 4. Namuhla niyaphuma ngenyanga ka-Abibi. Verse 5. Kuyakuthi nxa uJehova ekungenisile ezweni lamaKhanani, nelamaHeti, nelama-Amori, nelamaHivi, nelamaJebusi alifungela koyihlo ukunika lona izwe livama ubisi nezinyosi, uyakugcina le nkonzo kule nyanga. Verse 6. Izinsuku eziyisikhombisa uyakudla isinkwa esingenamvubelo, ngokwesikhombisa kube khona umkhosi kaJehova. Verse 7. Isinkwa esingenamvubelo siyakudliwa izinsuku eziyisikhombisa, akuyukubonakala sinkwa esivutshelweyo, kuwe kungabona namvubelo ezweni lakho lonke. Verse 8. Uzakutshela indodana yakho ngalolo suku uthi, kungenxa lokho uJehova angenzele khona ekuphumeni kwami eGibhithe. Verse 9. Kuyakuba luphawu kuwe esandleni sakho, kube isikhumbuzo phakathi kwamehlo akho kuze umthetho kaJehova ube semlonyeni wakho ngokuba ngesandla esinamandla uJehova wakukhipha eGibhithe. Verse 10. Ngakho, uyakugcina lo mthetho ngesikhathi sawo iminyaka ngeminyaka. Verse 11. Kuyakuthi lapho uJehova eseza kungenisa ezweni laseKhanani, njengalokho afunga kuwe nakoyihlo, akuphe lona. Verse 12. Wodlulisa kuJehova konke okuvula isizalo, nawo onke amazibulo ezinkomo nawo, amaduna onke azakuba ngakaJehova. Verse 13. Onke amazibulo ezimbongolo, owahlenga ngewundlu, uma ungawahlengiyo owaphula intamo, amazibulo onke abantu kumadodana akho wowahlenga. Verse 14. Kuyakuthi lapho indodana yakho ikubuza ngesikhathi esizayo ithi, kuyini lokhu wothi kuyo, ngesandla esinamandla uJehova wasikhipha eGibhithe indlu yokugxila. Verse 15. Kwathi uFaro evuma kalukhulu ukuba sihambe, uJehova wabulala amazibulo onke asezweni laseGibhithe, amazibulo abantu namazibulo ezinkomo. Ngalokho ngiyahlabela uJehova konke okuvula isizalo ongamaduna, kepha konke amazibulo amadodana ami ngiyakuwahlenga. Verse 16. Kuyakuba luphawu esandleni sakho nesikhumbuzo phakathi kwamehlo akho, ngoba ngesandla esinamandla uJehova wasikhipha eGibhithe. Verse 17. Kwathi uFaro esebavumela abantu ukuba bahambe, uNkulunkulu akabaholanga ngendlela yasezweni lamaFilisti, noma kwakuyiyona eseduze, ngokuba uNkulunkulu wathi, funa mhlawumbe abantu bazisole nxa bebona impi, babuyele eGibhithe. Verse 18. Kepha uNkulunkulu wabagwegisa abantu ngendlela yasehlane ngaselwandle olubomvu. Abantwana bakaIsrayeli bakhuphuka ezweni laseGibhithe behlomile. Verse 19. UMose wathatha amathambo kaJosefa, wahamba nawo ngokuba wayebafungisile nokubafungisa bakaIsrayeli ethi, impela uNkulunkulu uyakunihambela nokuhambela, nikhuphule lapha amathambo ami kanye nani. Verse 20. Basuka eSukoti baya bamisa e-Etamu eceleni kwehlane. Verse 21. UJehova wahamba phambi kwabo emini ngensika yefu eyobahola endleleni, nasebusuku ngensika yomlilo eyobakhanyisela ukuba bahambe emini nobusuku. Verse 22. Insika yefu emini, insika yomlilo ebusuku, ayisukanga ebusweni babantu.